ido bonandaji di turisane ndemobe won hultibe na jogi sugulla dabaji mabbe nyamoje ko buri hewde dido hudoji taggal kettal e hono kanko Ibrahim Ali goto e torrabbe
e tasuma
suna halade ma gonga me hebi totaji hikka sanna saabe lafde kam nun amen woda sal gesede fubboni yobe gaddo men ikene tenude de fubboni
ɓeydade rafi nguure e fratiɗi samminta ɗiɗo kabaruji ɗi an waddun kutoyji hawaluji e wi kanko dunge hawalu gawsu berte ummi haala torraji leydi e ko nande muɗum
suule fedde fede brus
wattugol hiitede ladde ana jogui torraji kewɗi saabu an wawaddude bonal laaji e jamare joɗinaki watti fo so ladde sumama huuɗoji so duppi ka en leɗɗe ana wadda torraji kewɗi saabu ana fanɗina semel leydi remeteni soni ladde sumama ana natto saabe jaate kulleji ko remete lonka moƴƴude saabe welta ko watti saabu ɗum wadda bonal laaji hone bonnugo hendu ƴuwde ana hewtina jamari ñablaji yogaji hone misali ñaw popali cancer ɗi e nanal muɗum
donc goɗɗo ɗum caggal asidangaji huɓɓingol yiite ley laddeji ɗi sata yo sifaji ɗi nawtorto ndemoɓeɓe hono ɗum worilede nokkuji yogaji leydi ndi keɗɗanna ko holliti oɗo ndemowo
meɗe watta hiidele ladde ɗi saabe duppugon huuɗoji yalla kulleji cuɗtoɗe le huuɗo hono moddiji e nanal muɗum ana heeɓa witta woɗɗo bange amen ɗo saabi so meɗe watta hiide laddeɗi saabu so ɗum waɗama kulleji bonɗi ko heewi fof ana wawi wittude
jofure mbe holti wiide ɗiɗo yiiteji le ladde sambina sanne rafi leɗɗe e le laddeji ɗi sambino ɗum wulare hawalu e wimaɓe keɗɗana capitaine Mahamadou Sidy Bé horejo jofure en ñoro moggo won ko holti banggal sakkade ɗiɗo yiiteji le ladde
watti joni hendu ana satti sanna ɗo saabi watti fo so sukaɓen lalni kan ana meeli yaade ladde mi haɗanɓe naɓde alimeti e brigade nandan muɗum yalla patɓe watta hiitele laddeɗi saabi soɓe watti hiitele laddeɗi sembe meɓɓe wawata ñifude ngel hiite ɗum wawaddude bonalaji watti
hono faabade ndemoɓeɓe ley tinnare mabɓe dunke ɓe mimi etdabre jogaji keɗɗanna gawsu berte
ha waluji ana hani heɓede sanne ɗumgo saabi mbitta hannden homo fo ana hani wattude haqƴile e sumgonde laddeɗi saabi so ɗum waɗama fey hono huuɗoji cewɗi fuɗandi fo ana wawi sumude ɗum wadda torraji jaati caggal muɗum ɓe watta haqƴile ɗu e semme dabaji natale laddeɗi ñama saabu ɗum fo ana fanɗina semme leydi reydi so tampi sanne ana hani yoppede watti seeɗan yalla heeɓa semme so ɗum waɗama kulleji aweteɗi ana wawi fuɗde rima caggal muɗum dabiri ana wawi fiyede honde winne ɓaleɓe nandal muɗum ƴeewe watte e nokkuji yalla ana faabo leydi ne heɓde semme
mistan wiide huɓogoji yiite kewɗi gaɗama hakkude hitande 2022 hitande 2023 ele nokkuji yogaji sahar leydi ndi yo guure kewɗe to ɓuurama e kulukoro e nokkuji goɗɗi on jarama heɗade ndeɗo yewtere mo heɓan en fatiyatara yo en jii yontere warore